longa. Una fella mala, yango makamu ma. Nyazi kubhlo nje, cool cool nje, unzolonga nje. Nyazi kubhlo nje, cool cool nje, lela na fella mala. Wow, mtahili wanza seluma, msanga nenganga ganzo kuli soba. Ngoba no baba wa hamangfi. Impilo ikasibelula ngishale kunzi futhi ngiyadlula kube ngathakaze kube khona inkinga yazi kubhlungu nokudla kudlingi ungaphela manje kuzolunga ungaphela manje yango makhamu ma. Nyazi kubhlungu nje, cool cool nje, unzolunga nje. Nyazi kubhlungu nje, cool cool nje, lela ngaphela mandla.
Mina was raised by a queen, yangikuthanda enhlizweni. Cause mama washona ngisasencane, ubaba ngimazi nakancane. Angazi noma wangiphika, nonkulunkulu wangikila. Wabathatha bonke wangishiya. Angazi ukuthi wasungishiyelani, ukhulu yena wasumthathelani. Ungenzi hlaya noma intandane, umoya wami usele enkangala. Ngihleka imini yonke, inkinga zami zibuya ntambama. We